ewi ardiɓe ONG gaz fanda ngalɗo kawtal hakkude ko maniɓe jande yo andude sellaji goɗɗiɗi e ley kabaru jande dandoli. Mamoudou Traoré yuɓɓino golleji PEC to ONG gaz Mali holliti ɗati dabareji kuncanaɗi hoore fanda o wonno yalla heɗade ko maniɓe kabaru jande ɓe ley commune o yalla ɓe ne keeɓa hinnadi sellaji jande e ley commune dandoli. Radio Premier Cycle Dandoli holiti wiide tellaji jangniɗe nokku o yo ɓuri fof rafi hun canngol hoore sériyaji goduɗe ɗi fewde jangguinoɓe ɓe garata sati fof kañe dun yeɓade saraɓe sukaɓe likkuyɓe fewde e kabaru jande. E Belu Tembeli yo directeur Dandoli Premier Cycle holiti wiide weltike sanne ngal ɗo kawrutal latingal sababu ɓe ñinga jangguinoɓe yogaɓe. Tellaji ɗi goni yeɓade saraɓe sukaɓe likkuyɓe rafi humpitudiral hakkunde pabotoɓe ɓe rafi nedi ley jangnire nde e kañe taɗgol koyɗe jagginoɓeɓe ley nokku o ka ɗon kay wonko yaari yesso e masalo e ley nokkuɗo gomi ɗo jangginoɓe ɗiɗi gonnoɓe jiyataka fe e wattu jande mabɓe ka joni goto kay no wara no haniri. Kanko tendinowo kappa bañagara dun gonɗini ɗiɗo haalaji ɗi e wi David Guindo godire makko nde yettinan ɗiɗo kabaruji ɗi mairie kanɗo fiide dabareji hasindinaɗi. Minen mila wiide mairie ɓamɗo ɓeɗo e golle hani fiide dabareji yalla humcane ɗum hoore woni ko min fof min kawri e dow muɗum min hoora min gottanaɗo mi maire commune mo waɗɗa ɗo enne nokku toroli mi landiki wondiɓamɓe hono fof jogotoɗon kaɗo tiɗalla. Ɓe holti wiide yalla jangguinoɓe na focco e golle nde an hani jukkanɓe bangal joddiji mabɓe ɗi fewde ɗiɗo sellaji limtaɗi ɗi ati dabareji sappo e go'o woni ko kamɓe garɓe kawrutal dow kabaru jande humcani hoore ɗum woni ko holliti kanko kumaniɗo projet e ndamali Moussa Sagara. Ana hani jati jangguidira nde humcana hoore sériyaji guɗuɗi iwde kappo o yettade mairie directeur en e kañe pelle CGS ana hani ɓe fof ɓe ndenta hinade golle o no haniri wattu fof ɗum yoɓe kollita saraɓe sukaɓe likkuyɓe patifiɓe kaɗa ɓeɗo gara jangude. Min darda mairie oɗum ɓamɗo e golle jangguinoɓe yogaɓe ley commune satadi e gologo ñegueje classe uji ɗum mahe
goyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum